Ishirena haitaki asira, haitaki mabombo manika, inataka tu makwanja yameiva. 1, 2, 3, let's go!
Whoa.
So let's enjoy the party. Sami! Wanna party on? When you nice and easy, what say? Emotional party shot. Wala kitengele naona warua kwa. When you mean a bubble, bubble, bubble. Sensei. Wala party yacht. Somebody bless tonight, let's go.
God, man, you broke off your back.
Walai
kesho siko job ni kulala
fo
weta leka drink
si.
Kunakunya kumaliza
ati sumonga se volume ongeza volume tunafanyaje ati nini si wasiki. 1, 2, 3 let's go.
Anachukua anaweka
anachukua, anaweka. Black Snow.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka.
Le grand Mbao.
Anachukua, anaweka.
Bossi Yambuka.
Anachukua,
anaweka.
Tamu kupendwa na, tamu nasikia, tamu kupendwa nawe.
Wana semante.
Chakiche.
Kefo Originals.
Chakiche.
Onga Ubina.
Chakiche. Makukote.
Bunke.
Abutale. Don Mendez. Bajuni. H. Bajuni.
Chumbani enesi. Unipatia panano.
Painkiller.
Azamesi. Na mashuti ya Ronaldo ya ndani nikiingia tu.
Anachukua,
anaweka.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka. Kevo na Brayo. Wanachukua, wanaweka.
Doze, 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 doze. Anachukua, anaweka.
Ndani tale salama joto. Tuale soji pepe. Oya kongo kyoto. Tuale soji pepe.
Oye mose kunami.
Jipepe.
Morika domo mo jipepe. Oya mama dangote.
Jipepe. Brownstein number lolo. Devi. GPP.
Joseph Berthier.
Wacha nione kiuno kidogo. Huyo. Kai Jesus.
Kukama diamond.
Wee.
Papa mo be my
eh?
Papa mo be my Papa mo be my
eh?
Papa mo be my
and I take, 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 and I
take,
and I take, and I guy.
Neval Dangote.
Kuna mtu amekuja kwa ofisi bila uniform.
Anaweka.
Mwa.
Bosi.
Anachukua.
anaweka ice.
Taramu kupendwa nawe.
We.
Taramu nasikia.
Niko na VH.
Kupendwa nawe.
Salamu.
Taramu kupendwa nawe. Taramu. Taramu kupendwa nawe. O maneno maneno tumeazoea.
Bonke.
Vijineno neno tushazoea.
Devi.
Kazi wangu mukai. Kwani naosu. Shepu ya kebaya. Ivi naosu. Mtangaji malaya.
Wow.
Na wabusu ninyo megusa babaya. Na wakavu lazima wachuchume. Mwengia chakike.
Ewa.
Chakiche.
Mwengia chakike.
Cha. Cha.
Chakike.
Ah.
Mwengia chakike.
Kwa penzi
yetu. Chakike. Lazima wachuchume.
Samir, je m'appelle MC José.
Don Mendez.
Hey,
Bajuni, H Bajuni.
Chumbani enasi, unipatia panado.
Painkiller.
Asamesi, na mashuti ya Ronaldo yani. Ndani nikiingia tu anachukua, anaweka.
Mr. Tiwewe.
Anachukua, anaweka.
DJ Brownski.
Anachukua, anaweka.
Fredo Mondi.
Anachukua, anaweka. Nani pate salama joto.
Liz.
Soji pepe.
Mwa.
Nakongo joto. Tuale soji pepe.
Uye mose kuna mbiku.
Jipepe.
Morika domo mbiku.
Jipepe. Ukona joto ndani.
Jipepe. Ndo nifungwe.
Jipepe.
Chu, chu, jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Nani chu.
Jose, Jose, Jose,
Jose, Jose, Jose, Jose,
Jose,
Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose,
Jose,
Jose, Jose, Jose,
Jose,
Jose, Jose, Jose, Jose, Jose,
Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose,
Jose,
Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose, Jose,
Jose, Jose,
Jose, Jose, Jose, Jose, Jose,
Jose, Jose,
Anafanyaje?
Chumina.
Yes. Adolfo Mutebachi la mwina.
Abang Mazuma. Abang Mazuma.
Joseph Kusana.
Anna Mumuagia.
Zodwa.
André Limparane. Dar es Salame Mazuma.
Anko Shap.
Daimon Mazuma. Kinchasang Mazuma.
Kaya. Kaya Musha.
Zodwa Mazuma.
Kaman Fuama.
Kids. Somebody say. Wajeradi
usiniguse
usinitachi
tusalimiane kwa miguu
usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu
unasema usiniguse usinitachi salamu iwe kwa miguu
usiniguse usinitachi
tusalimiane kwa miguu kosa kambali
corona
usimbate
corona kosa kona ugomba
corona do
musika
corona
sei
masi corona
demetre
Wizzy!
Delbigo! St. James!
Chuck Chest!
Ibi Santos!
Rusty Lengiwa move!
The way! The way
number!
The way!
Yeah, bro! Men pants! CK! Sheila! Fancy pants! You be it now!
I be you! I be you! I be you! I be you!
Watch out, Muchezo. I'm a piano.
Everything that's in store. Everything done for the game.
Aye.
Everything that's in store. Everything done for the game.
Everything
that's in store.
Everything
done for the game. Everything that's in store.
Check, check.
Everything done for the game.
Check, check.
Everything that's in store. Everything done for the game. Everything that's in store. Everything done for the game.
Mmm. So. Yo, baby.
Sonny.
niko na demu kisi Easy.
Hey, Roshan.
Baby, when the bright lights start to fade.
You know what I wanna do? See what's the key?
Hold on with the waves. You make me feel like.
Usione vile napenda luta. Nilizaliwa usiku, nikajikuta asubuhi.
Hey!
Understand me.
Una lamba loto kukupata mtoto.
Swali nyeti ni basi wewe nauliza
kama sio wangu
beste yako
ni heta cock blocker
ni mtiaji itabidi umtiezi my hater mwatafuta kashi mwashindano umanzi ni mhandi anaka kuitwa
piano
mchore mwambie apotele mwambie na kupenda itabidi azoe we ni mrembo na kutamani
usikia
wivu ulipenda mse wa kitambi
nobody can never take your place you know it's not gonna happen cause I'm not an average type of latest why they try to hate me baby just tell me you got me and I forever stay true you won't ever see me on another man's rules moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu hata wafanyeje uko stuck like glue
umeshinda loto
swali nyeti sumezurura
niambie wanani
mtoto keki ameumwa umwa
wanani kama sio wangu
wewe nani unanipigia simu kama nani
eti
niachane mume wako nani unajua nadia mimi ni nani weni nani unampigia simu kama nani
don't call me please
atarudi hapa kwangu tu nyumbani
I'm single with three wives
Hati peace your love for me
oh! Well bro man you pick a cocktail mwa
put you the ground yeah na medina na
Hati peace your love for me yeah
Sami
Iyo mwunze sinzu yasa Baby you're sweet like a pineapple
Alright, you're saying It's also your birthday Lazima uta Lazima uta nyonya kitu hata kama ni lollipop It's your birthday, you're saying And for that, in your shorts
To my addiction I'll be here for a good time
What we say tonight
A good time
Quivo
I can stay for a long time
Aye
A long time
Jose
When you move to the left
Where?
I go
Where else?
To the right I go
Turn around
Turn around baby Let me know Baby take it slow
See Bossy Bossy Thank you very much bro
If you want me let me love you
You got me dancing in
Madam, Musheshi kwa mahali Gusa mali Kai kama cut out Let's go Ini ya madam peke yao Pombe By then naweza wacha
Naweza wacha bila kumangana
Kuna wale siwezi wacha Lakini Venye nafanya
Aww.
Oi!
Uso generation. I'm the sweetest love. Good love.
Situation ni kwaje?
Sia walevi huo tanabia.
Pita! Hey!
Lakini kuna siri ndawa
Walifikiri wataniangusha na pombe lakini
I'm not addicted to alcohol.
I'm addicted.
I'm not at all. Yalimpata Samson.
Na nani?
Yakampata Solomon.
Situation.
Situation iko tricky.
Kina shimo na panda miti.
Contribution kwa tima fizika rura.
Shem shem.
Situation iko tricky.
Usifanya nini Sam? Usipige sista ngu kwa shingo. Oi!
Naweza wacha bila kufanyana.
Ladies talk to me. Lakini wow, venye na wapenda. Are you ready? Let's go. 1, 2, 3, let's go.
My baby, my Valentine. You don't make you a temperature rise. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. All of me, I am so.
Thank you Terry,
obsessed.
Thank you Sammy, thank you Jaron, thank you Edgar. Sammy, one love bro. Spinster. Tell me what. Photo moto.
Inaleta ndoto moto.
Simuongeze volume uniambie. Photo moto.
Photo moto. Inaleta ndoto moto.
Oh my God.
Photo moto. Moto.
Alejandro. Tunajua wewe ni ndoto. Nikicheki hizo photo zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga.
Fanyaga.
Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda cowboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Nimekaa bila ngoda na nyonginyo.
Nimekaa bila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane. Finyane, niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Photo moto, inaleta ndoto moto. Photo moto, moto. Photo moto, inaleta ndoto moto. Photo moto.
Natuko tupa chokoni ba, tunasondeka.
See.
Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready?
Are you ready? Nikuche. Nikuche.
Tunasondeka tota kuna soke. Si tu charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mimi ndio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si rahisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mingyo takwa hizi factory zenyu. Na wakakasta so mashori zwenyu. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana dishi chakula zenyu.
Gani?
Leo ntaisondeka na hapa
Marie.
Chapati kali ya mini kicheza nani.
Obonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe ukuwa umenibamba.
Tell me why I'm here kongu wewe ni mso. Kwanza vile ulituosha kuile basi aligiso.
Nakupenda manze wewe ukuwa humble.
Asante.
Legend kwangu wewe ni icon.
Story za icon kwanza weka mbali. Tell me why mkuwa nimekutamani.
Walai.
Obonko umeanza kunichocha.
Ni
show ni wapi
Gerard Sukuma.
Tell me why wewe unibamba.
Kwa Instagram nikiona hizo mapaja.
Obonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Mwanze Femi wa nikikupata.
Nitakupenda
kabile napenda tambla.
We, okukona kitambi
utawezana.
Nitapambana.
Nikikupea utawezana.
Nitangangana.
Mwanze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kabile napenda.
Nikuambia kitu moja. Niko
haga yako iko.
We,
ipenda kamke nyumbani na mwiko.
Mecha umeanza kuniflata Unataka kunikula
kama
Iyo kifua nataka kuichambua Mi nataka kukulamba mbako shindo kupumu
Sumulambe
Design umeanza kunibamba
Ukiona dema na vutashisha najua kutumia bije
Iyo nisiri Kapi namba Sitambia mtu sitambia
Acha Mr. T
Na noma leo utanikula Lakini kani ndogo usikinde Okonko na kitambi utawezana
Nitapambana
Nikikupea utawezana
Nitangana
Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kapile napenda tambla
Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata
Che che
Che che yo puti che che
Che che
Che che yo puti che che
Che che
Che che yo puti che che
We for tonight. Che che ni ku che che. Oh oh.
Che che yo puti che che.
Oh oh.
Che che yo puti che che. Che che yo puti che che.
I saw your love give me fever. All the time you come and then the shiver. Now you be the one just believer. La diva, my diva. Oh, you turn bad man to sinner. With your sexy body.
Sam na Terry ni sherehe.
Ata kama ni kwa nguvu sina
Nipe kila kitu Mchana na usiku Wape mavitu Mpige kitu
Kupe kila kitu Mchana kwa usiku Tufanye mavitu
Terry
Baby Vitu baby Sata kislong na pawaya
Che che yo puti che che
Che che
yo puti che 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 yo puti che
che
No no Che che yo puti che che
Mi amor, te amo Y te quiero, te quiero Ya le yo muy amor Ya soa pensé cua pero
Chufañache, bossi
Mueza conmigo, lo chequele
Ulita tapita
Cuando en lina ugolía Cuando puede
Wisi
Utakula chengele
Ulisa bonke
Kinyama kurumagia Ankuchumie temele
Devi
Nabila uruma unanichuza Kama unayabaruza Mi mtoto unanikuza Weha Unanichezazia kwaitu Okoro waitu You day give me banana Your love is tamana Bateza kwaitu Okoro waitu My baby twan
But then ilikuwa single Ex wangu alikuwa nanifanyache Tunashikana, shikana Tunasheke sana
Che, che, che
Rumba
Che, che Sinatoka, che, che Tukigusa nangu
Kutoka kwife kufunguliwe Akaniuza unapenga chokoleti
Ma vanilla lila Tam tam shiti Nikichenga karocha mila Benzi kole sauti watu upai Ubali pambe moto Kama mafuta kwa karani La uliva katoto ito Paka koko iko Keto ni kulamba
miko
Saka fati kwa taniko Koko iko
Mama kanyua Ni songese
Ni okiboko
Ni onjeshe
Esiti utamu
Niko
Asaku kwa chawe Nine kwa mwengine Tewe ni singa
Ushe kwa nade mpia Ana kufanyanga hivi Tunashikana Tunacheze shana Beba, beba, beba
Oh Susanna I hope you're happy now Flexing on the ground with your sponsor
Susanna Liomoka
Susanna
Maggie
Hope you're happy now I see you change your skin color And your hair is long and
Spinster
Now to own a party I'm bocando ya Champs-Élysées Ukipesa na kamini None of my business And I see you in London Silicone on your palm Shaking what you come to give ya
Wanga pana jo ingoma Susanna Manze Hello
Hello hello hello hello hello If you got to hear this song Somebody loves you Susanna Manze Hello hello hello
hello hello
Change your mind and come back home Somebody loves you
Susanna Magic anger on the beat
Set this and mokorina
na kiwa jaba.
Wala
kukumanga weni kukutaga.
Wala
amba lulu mina penda paka.
Wala magi
kukere lolo tailamba.
Idole mine kus kama saba mora. Idole natu bajuka sita na ma. Idole makada shanka tiswa koja.
Idole 1, 2, 3, let's go.
It's the wild, wild Willis.
Basu
Mabo, kitkino wana wadi uru.
Kalale
nipatie pombe.
Kalale adi neni kalale. Kalale
one
hey. Ini last but a mark kwa kalenda. Ya mamasta majima bazenga. Piaka fala na beef la kalenga. Na
kukawa
mivunja agenda.
Bonke
shanangi squeezy niko busy. Labda kani meiza Bentley na mabigi. Hakunanga mtande za kula baridi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Kalale
aki nitumie fair.
Kalale
aki umenikulia fair.
Kalale Kalale
Kalale
ni game game. Wata guane wata vai mista. Kasi ganye haini saidi. Wata guane wata bauti. Bro man kona dai beef. Kalale
hey.
Kalale
aki nakare.
Kalale
Yo
Kalale
Zenga. Papa Fadela kleme baki ni kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajot kwa faipu. Tuko up de na tike mbogi yote my crew.
Wasimando
tumejaa kama Manchester Blue. Kem doli kunafanya kani dos daro. Papa God suni unyeshe ganji kama koni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your mata.
Wata guane wata vibes.
Kasi ganje haini saidi.
Yomo
wata guane wata bauti. Bro man kona dai beef. Kalale
misi hende kulala.
Kalale
mina taka kuenda home na wewe. Hey Liz.
Kalale
tuko sherehe na itaki asira.
Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. 1, 2, 3, let's go.
Yeah.
Easy.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kurizima. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai.
Sipati na kata bale.
Kabado unapima cheki venye naifanya. Bado tuko baesa bitch ni bad man. Asa kama kuna giz taitana. Bado tuko baesa bitch ni bad man.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Say what?
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Sifuatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi jo mchai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga.
Inataka chuma kwancha meiva.
Bill nitalipa kwanza kani kurizima.
Efo Epo
Efo kanali. Sijai kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai.
Sipati na kata bale
pali yaifai. Kabado unapima cheki venye naifanya. Bado tuko baesa bitch ni bad man. Asa kama
big up DJ cha cha
taitana. Bado tuko baesa bitch ni bad man.
Ati kulala fofo. What you say? If you're not kissing, can you sing with me? Nifanyate? Ati nifanye? Samir, Brian. Kijana mdogo wa udaku sasa. Unatafuta udaku hapa? Okay, nitoke. Sawa, it's okay. Oi! Adijanicho!
Allow me to introduce myself. My name is MC Samir Brian. Squeezy to lambi lolo. Squeezy to nalamba bonyos to paka inalia. Beba, kwani nini ni? Cha-cha! One time. Lisa, you're looking good tonight. Security. Say. One time. Say. Security.
Ati leo nko na mbogi ya tari. Tena tari nko hadi na gari. Kabagazi, aka ganji. Sina kinywaji, weza mpiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amebeba, tipping. Is it me, or my drink is picking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vonulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere.
Oi.
Mr.
T, stand by, let's talk. DJ, one time. Let's take it in.
Makane pewa tupo silambe lambe
Fredo Mondi
wakichese ngango whiskey hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino body bodo chapa toto ukimaliza
no like you got a naughty but she got your pump if you
Jose Oka, nike, unanawo, umenawo, customer unani suffocate, beba DJ! Tunataka 85,000 right now.
She no like he got a naughty, but she got your pump if you give her cucumber. Walk out from Transamati, till her leg begin, she can with a locumba.
Say!
Baby, make her give you solid. I even mix some with a lay and I walk out. Hey, let me tell you, let me tell
you,
let me tell you, let me tell you, let me tell you, let me tell you, let me tell you, let me tell
you,
let me tell you,
confuse me. Hey, Prezi Pons.
Why you de confuse me, oh baby?
CK.
What you do attractive and the way I
Musa.
Feel you, it de feel like magic.
Hey.
And when you tell me I go day, and I no go fit to come another day. But though I go to call you my baby.
One time.
We no go fade away. Why be saying that you de my mind?
Follow,
you
follow.
You know the option, I be like, oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no, no, no. Why be saying that you de my mind?
Let's take it.
Just say I go pull up on you. Just say I go what?
Call on me, call on me. Just say I go pull up on you.
Yeah, yeah.
Just say I go.
One time, one, two, three. Oh! I DJ. Unanipeleka mbio kama shoti ya kwanza.
Yeah. All I get a great actor, baby.
You, you, and I.
You know you the gym job.
Chai, chai.
If you know you the cause you drop.
Aye.
You know go in person. Love the way you the dance, girl. I am a baby. Why you can love fire? Mommy, you the cool. Let's hop in my Maserati.
Oi!
Baby,
hop in my Maserati.
Giselle Viango,
hop in my Maserati.
Sunbine,
hop in my Maserati.
Mr. T,
I wanna see you go down. Say me I love the way you been burning. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. And I just wanna see you ride.
Somebody, somebody need somebody. My body, your body. I'm more check up, follow me. Follow me. Somebody, somebody need somebody. My body, your body. I'm more check up, follow
me. Wale wa pick up the church, I see
you. Butterfly. Say now you didn't miss my eyes. I'm out to show to civilize. So, anywhere you go, I go follow. When I up the music, make it go low. And I go give you steady on the slow. Baby, don't tell me, cause you got me. Shawty, I know you like to party. I'ma touch up on me. Show my body, shake. Yeah, yeah,
yeah.
Oh my God. You no sign nobody, yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati.
Chai.
Up in my Maserati. I see up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Say me I love the way you been body. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati.
Osamu Saisi, let's talk.
Ukudekeza kama mtoi. Fura unafurahia.
Wale watika.
Nafugeuka moto. Machozi unalia.
Hey.
Mama mungene. Wena pesa kama Dangote.
Naweza
nijayo msiki. Naweza penda mtu.
Naona paka mbogi ya Nakuru.
Sio somo, kasome kwa kitabu.
Penzi
nifanya harmonize, fukuzi shemu arabu. Penzi yoyoyo, nimeleta kwa wanangu vita. Squeezy soon, naishia kuwa like Easter. Hivo, sio kupenda achana nani. Nekupenda fenda nani. Mambo sesi ya yubada, emucheza ufurai. Kama swangili mekole. Asana,
one time, let's
talk. Oh.
Hey, hey, DJ. Tunasema masaki dogo ngoma mingi tutawezana. In the meantime, DJ, beba.
Then no call me Teleo, but then they can call me now. Now empty Teleo, now I make man they feel somehow. Call it my house, say I be one cash out. Say make up put it 10,000, put it 10,000. Everybody come cash out, dance you over. Put up for my house, begin to find another. Waka,
Lisa, unapenda bana boy. I know that. CK. Let
her.
Whoa, DJ. My time is limited.